Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholosa la Morena Jesu Christ le dumedisa ke moruti masingi mo mosong wa ka tsena. Ke rata re lebelela le foko la Modimo mo bukeng ya Mika chapter 6. Mo profeta Mika chapter 6 re bala verse 8 fela. Eremo wena motho Morena o ho itsisitse tse di leng molemo le tse a di batlang mo go wena. O batla gore o dire tse di siameng, o rate bopeletlhomogi, o tsamaye le Modimo wa gago ka boikokobetso. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, a le senole ka maatla gae mo momamedi lebitso le maatla la Morena Jesu Kriste. Ke rata momamedi re lebelela kganke e ya what God requires from us. Ke kganye re badileng mo gore Morena o batla eng, ke eng seo Morena a se batlang mo go rona re le batla. A re e re wena motho Morena o go itsisitse tse di leng molemo le tse a di batlang mo go wena. What God requires from you. Ke kganye re lebelelang mo letsatsi la ka jeno fa. Go na le ntlha tse tharo fale tse bebele e re bontshang tsona. E bolela ka justice e leng toko ya Modimo, tshiamo. E bolela gape le ka the mercy e le mogau wa Modimo. Ya bua gape le ka boikokobetso. Ke kgang e ke ntlha tse tharo tse re di fumanang mo verseng e re e badileng e ya Mika. Now lefoko la Modimo re bontsha mo e ke beya statement se go ke gore God requires us to live a life of justice. Re phele bophelo batoko batoka, re phele bophelo ba mohau ba bopelotlhomogi ba boutlwele botlhoko, re phele bophelo ba boikokobetso e leng humility. Dintlha tse ke dintlha tse e leng gore Modimo di lebeletse mo go rena batho bo botlhe gore di be teng. Now lefoko la Modimo le re bontsha mo e re lebelela tlhaloso mo ya kgang ya justice ya tshiamo. E re treating others fairly and doing what is right. Re tshwanetse gore re tseye batho gore ba tlodile ke Modimo bo botlhe. Re ba direla Jesu na direla batho bo botlhe sena example ya rona. O ne a direla batho bo botlhe go tshwana. Motho mongwe le mongwe le Modimo o direla batho bo botlhe go tshwana. O dira dilo tse siameng. O ne sa pula o inisetsa ditsotsi, o inisetsa le ba ba siameng, le ba ba loyang, le ba ba morohakang. Modimo ba nesetsa pula bo botlhe bao. Now ba be le tlhalosa gore rena Modimo re tsebisa ka kgang ya gore nna Modimo ke dilo tse ke di ratang tse ke ntlha ya mathomo ke gore ke rata justice, ke rata toka, ke rata tshiamo. Ra itse mo metlha re phelang mo go yona dikebeka ke tsona tse e leng gore di fumana le di loyara tsa mahala ha di sentse gothe not guilty until you find guilty. Mara ntse re itse ba mo fumanana le a senya ko dintlong tsa bana. Mara lefoko la Modimo re balang mo teng mo le re bontsha gore Modimo ba o rata justice, toka. Stand up for the oppressed. Modimo ha o kgatlhanong le oppression ore batho ga ba tshwanela gore ba gatelelane. In fact, chapter 10 mo verse 38 re Jesus went about a lokolola ba bangwe, a fodisa malwetse, a tlemolola ba ba neng ba bofilwe ba kgateletswe ke Satane ke maatla a lefifi fale. He fought for that. He went to the cross ka baka la yona. Lefoko la le bontsha mo ka mohau. Mohau ke tsela e Modimo a re tseyang ka yona. Re sa tshwanelwa ke gore re ka fumana mohau. Ke tlhoka utlwa nako ba rona le di presidential pardon mo go tshwarelwang batho ba sentseng dibotšha. Batho ba botlhe lefatsheng re bele gore re le dibotšha. Re phela mo lefatsheng go na le dilo tse di re tlholang tse di re palelang. But go na le se ba se bitsang the mercy seat of God. Se mo go kgatsiwang madi a Jesu, go buang madi a Jesu a buang go feta madi a abele mo teng. Lentswe la Modimo le re tlhalosetsang mo le re showing compassion. Modimo a re bontsha butlwele botlhoko, a re bontsha his kindness. Modimo o batla gore the same kindness, this fruit tsa moya wa halalelang re di bontshe le batho ba bangwe ba re kopanang le bona mo ntle mo ba ba seng next ba ba gateletsweng ke e mobi ba ba nang le di negative fruit tse di sa tshwaneng le tse. E re show grace, bontsha mogau wa Modimo. Gore Modimo o batla gore we must show grace to those who don't deserve it. Batho ba ba re senyetsang, batho ba ba re tlhoileng, batho ba ba sa re amogeleng, re ba bontshe our kindness. Oh, ka re ke rena batho ba mo South Africa mo e leng gore re bua ka reconciliation, e e leng gore e bua ka yona kgang e ya gore the mercy of God. Monna mongwe na a opela re mercy rewrote my life. Ke mogau o re buang ka yona. And Bibele e re bolantsha gape gore Modimo se sengwe sa se batlang ke boikokobetso, humility, because motho has na boikokobetso a ka se kgone go rutega. Our attitude, having a humble, modest attitude. Re tlile lefatsheng re sa tshwara selo, re tlile lefatsheng re gogoba, re sena le meno, re sena seo re se kgonang. Modimo a etsa gore re thome ma bophelo hona ko fase kwa a re gauhela Modimo ka baka la gore go ne go sena boikhudiso mo go rona, mme ra ba batho ba re leng bona ka jeno. That's why lefoko la Modimo le tlhalosa le re tshwanetse re ikokobetse. Nna o tsatsi la ka jeno mo mamedi a ratang ke se batlang ke Modimo se. The story of the Good Samaritan ke kgang e re bontshang, kgang e re balang ka yona mo Luka 10 verse 25 fa le go 37. E re a fumana monna a tshwere ke ditlapatilwe ke dinokwane di mo gobaditse di mo tsetse dilo tse tsotlhe a elela madi, empa mosamaria wa kgauhelo, a despised person a tla a mo tsea a mo tlhapisa. A fetile ke baprista, a fetile ke balefi, a fetile ke batho ba ba tsenang kereke, mme mosamaria a fitlha a mo tsea wa kgauhelo, a mo utlwela botlhoko, a mo etsetsa tso tsotlhe, a mo patelela le ko neng a mo isitse ko teng, a mo thoba dintho tsa gae. Ke rata go tsatsi la ka jeno Modimo, dilo tse di go gobaditseng le batho ba ba go gobaditseng, Modimo tsatsi la ka jeno a o fe his justice, Modimo a o fe his mercy, Modimo a o fe gore ga o di fumane, ga o fumane dintho tse o sa di berekelang, o ikokobetse, o tsamaye le Modimo ka boikokobetso jaaka Jesu Kriste a ile a ikokobetsa go ya lefung la sefapano. Ke rata go rapela le wena gore Modimo a o thuse mo tsatsi la kajeno. Modimo ka lebitso la Morena Jesu, thusa mo mamedi, o fetole bophelo ba gae, a tshwanele, a go tshwanela, a tshwanele kingdom ya gago. Kopa tso tsotlhe ke dumela ke di amogela ka lebitso la Morena Jesu. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.